Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika muyumvira I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni kuri FM 104.3 aho ni Kigali mu Rwanda mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com turi no kuri Facebook na YouTube kuri VOA Radio yacu. Muri uyu mwanya muri studio ya karindwi muri kumwe na Eugenia Mukankusi muri cya kiganiro muri isanga uyu munsi turavuga ku bijyanye n'ikoranabuhanga ariko ku buhanga bw'ibyuma mbabwire ko turi kumwe na engineer Justin Twitz afatanyije na Jidoni Cyubahiro niwe uza no kwakira telefone zanyu mu kanya tubahaye ikaze rero mwese mu kiganiro muri isanga
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inshuti z'Ijwi rya Amerika nongere mbahe ikaze mwese kuri radio yanyu. Uyu munsi turagaruka ku bibazo bituruka ku mbuga nkoranyambaga nk'uko duhora tubibabwira ariko radio Ijwi rya Amerika ni radio yanyu mwese muyifite ijambo. Umwe rero mu makunzi b'Ijwi rya Amerika uherutse kuri dusaba ni Wilson Chandinimana ni umwe mu bari bobe bari abatumirwa bacu mu kiganiro mube hafi rero mwungurane inama n'ibitekerezo. Reka rero ntabatindiye twakire Wilson Chandirimana urahura komeye.
Muraho muraho turakomeye.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane.
Ngushimiye kuba waragiriye icyizere radio Ijwi rya Amerika ukabona ko ubutumwa bwawe wabugeza kure kugira ngo abantu birinde kugwa mu mutego w'abajura cyangwa se abasoma bihishe inyuma y'amazina y'ibyamamare cyangwa abantu bababaye babakeneye ubufasha bagakusanya amafaranga bifashishije imbuga nkoranyambaga ariko bikaba ku nyungu zabo bwite. Mu kanya turaza kuba turi kumwe n'umwe mu bahuye n'icyo kibazo nawe araza kutubwira uko byamugendekeye. Hari nubwo namwe ubwanyu aho muherereye mwamwe arahuye n'icyo kibazo cy'imbuga nkoranyambaga zikoreshwa nabi mu bijyanye n'ubwambuzi mube hafi rero mutange umusanzu wanyu. Reka mbaze ku buhanga bw'ibyuma. Janine urahari? Janine
Karame
uraho neza?
Muraho.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Yeah, twiteguye umusanzu wawe rero nawe muri iki kiganiro.
Ego kabisa nta kibazo.
Yeah. Mu gutangira rero reka mbanze mpe ijambo Wilson Chandirimana ubanze wibwire n'abatwumva mbere y'uko tuganira.
Ego murakoze cyane. Amazina yanjye yitwa Wilson Wilson Chandirimana nkaba ndi umurezi nkaba ndiko ndaheranyiza igice cya kabiri cy'amashuri kaminuza mu bijyanye na siyansi politike hamwe na relations international. Hanyuma mu gice cya mbere cya kaminuza nkaba narakoze ibijyanye nkaba narize ibijyanye n'itangazamakuru aribyo mass communication and journalism nkaba ndi mu gihugu cy'u Burundi. Nkaba ndi umukozi w'igihugu cya Amerika niyo mpamvu ndi na hano.
Kuva kera uri umukunzi w'Ijwi rya Amerika? Ndumva rero ibyo byaba bihagije. Reka ubwo nihagize uwifuza kugira icyo kubaza kubaza ariko nagira ngo utubwire icyaguteye gusaba ko twavuga kuri iki kibazo ni iki cyari kikuremereye ku mutima cyatumye wumva ugize uti byaba byiza abantu baganiriye bakareba uko bakwirinda gushukwa cyangwa se n'ibindi najya ngo tubwire muri make ya icyatumye wifuza kuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika
ego murakoze cyane ahanini nuko nabivuze ko muri gisata cya mbere cya kaminuza nakoze ibijyanye na makuru harimo na communication muri byo nabyo muri imbuga nkoranyambaga ibintu bica ku mbuga birekana ubumenyi ndakunda kubikurikiranira hasi rero nabyo kubona yuko abantu benshi bashobora guhindurwa abantu benshi bashobora kwibwa mu nyuma nahora ndabibona yaba amakuru abantu bakomakomeye bacisha ku mbuga zabo bavuga ati yamara yambara ntibabanjiriye muze muririnda abantu bakoresha amazina yacu kuko bashobora kubasabira serivisi bakabirira hano mvuga umupaso n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabigeze kubivuga aravuga ati hari abantu banyitirira ariko jewe nta mbuga ngurukanabumenyi ifite kuri Facebook kuko abantu benshi baragenda bagakora bakandika mu mazina yiwe hama ahubwo bakagira bakagenda basubira abantu rero ibyo bintu nakunda kubikurikiranira hafi cyane mu minsi hegereye nko nabonye icyo kibazo cyashyitse rewe ndakibonera hama yumva umutima urambabaje cyane kuko hari abantu baje barambwira bati yabagiye narasahuwe baranyerekana n'ibyemezo yuko basahuwe hanyuma ndavuga nti reka turabe uko dushobora kugira ngo abantu tubabwire uko bishoboka bashobore kwirinda kuko iyo wafashe udufaranga twawe ugira ugiye gufasha umuntu akennye umuntu ari mu bibazo umuntu amugaye nyuma ugasanga twa dufaranga wari ugiye gufashisha wa muntu aho twafashishije umwe yaje kukubeshya ngo agiye gufasha ni ibintu bibabaza ni ibintu bimatuma no hanyuma wa muntu yari afite umutima mwiza wo gufasha wa muntu yari afite umutima mwiza wo kubona abandi bameze neza uwo mutima ugenda uragabana kuko agira ubwo bavuga ngo ibyo bashobora gutera kunyuza
reka tubaze na Janine nawe sinzi niba waba wifuza kubwira abatwumva cyangwa se niba wahita utubwira ikibazo waba warahuye nacyo cyangwa se uko waba uzi iki kibazo Wilson amaze kutunyuriramo muri makeya ijambo ni ryawe
ego murakoze nanjye ibintu Wilson avuze ni ukuri njyewe navuga ngo ndi umutangabuhamwe ubuhamya bwabyo kubera ko byambayeho nahuye n'icyo kibazo njyewe ndi umudamu ntuye muri state ya Minnesota ndi umunyarwandakazi ndi umwe mu bantu bakunda gufasha cyane ariko cyane especially nk'abantu mbona nyine bababaye batishoboye cyangwa se wenda nk'abantu bafite ikibazo runaka wumva nashyiraho umusanzu wanjye so naje guhura n'ikibazo rero nanjye mura n'umuntu navuga ngo ni nk'umusikama nibwira ko ibikorwa akora yabipostingaga nyine ku mbuga nkoranyambaga ya Instagram njyewe mbona nyine ni umuntu mwiza ndavuga niyo si umuntu agira neza nuko agira igihe rero wavuga ati nimutere inkunga dufashe abana banaba bashonje bameze gutya nanjye mba mu bantu ba mbere batanga uwo musanzu wo gufasha mu nyuma nibwo niho byaje kugaragara hariho abantu babigaragaje ko ari umusikama ndavuga niyo kumba amafaranga yanjye natanze burya nayahaye umusikama ntabizi ko yafataga nk'amafoto cyangwa se amashusho y'abandi bantu bafashije akahindura ama image bikerekana ko ariwe wabikoze kandi atari we wabikoze so rero ibyo ni ibintu biriho cyane abantu babyitondere ko navuga ngo njye ndabona umenga bireze ku bantu nk'abo ngabo bakoresha amazina y'abandi bantu bakomeye cyangwa se bakoresha uretse namazina y'abandi bantu bakomeye n'amarogo y'abandi bantu tuvuge nk'umuntu akaba afite rogo runaka ugasanga rogo ya wa muntu ayikuye harahinduye yashyizeho iyindi ukagira ngo nibyo koko kandi wenda ari ibintu yeditinze muri sisiteme cyangwa se muri kompiyuta murakoze
urakoze cyane Janine ubwo turakomeza mu kanya reka nk'uko iki kiganiro ari cyo bakunze ibijwi rya Amerika tujye ku murongo wa telefone twakire tumusime banyumva
ndabumva neza cyane
ngiye ikaze ku ijwi rya Amerika urahagana hehe
ndi mu buseruko bw'igihugu cy'u Rwanda
mu Rwanda iki kibazo namwe muhura nacyo nawe dusangize ku gitekerezo cyawe cyangwa se niba ufite ikibazo wifuza kubaza abatumirwa bacu
murakoze radiyo y'u rya Amerika kuduha ijambo nk'ibisanzwe icyo kibazo kikunda kubaho ugasanga nk'umuntu runaka profayiro ye hariho ifoto y'umuntu runaka ukomeye hariho amazina y'umuntu runaka ukomeye rero mukaba mwafata umwanya mukanaganira ukibwira yuko uri kuganira n'uwo muntu runaka kubera kugira ati wenda mfite kampani runaka cyangwa se mfite igikorwa runaka cyaba gikenera ibisabwa ibi n'ibi cyane cyane harimo amafaranga beka ariyo ayoboye isi kuri iki gihe akakubwira ati ndungikira amafaranga runaka ubone kuba wajya muri icyo gikorwa cyane cyane feti tuba dutanga n'akazi muri kampani runaka kugira ngo ube wakwinjira muri ako kazi urasabwa kuba waturungikira amafaranga runaka so amara kubikora wajya kudepoza kuri ya kampani runaka yakubwiraga ugasanga icyo gikorwa nta kigeze cye nkaba nibaze se abantu nk'abo ni gute bakurikiranwa ese nyuma iyo bakurikiranwe bahabwa ibihe bihano murakoze icyo nicyo kibazo nibazaga
urakoze cyane reka tubanze twakire na Patrice Mono hanyuma tubone kuguha ijambo abatumirwa bacu niba hari icyo bashobora kutwunguraho inama muri ibyo uvuze Patrice uranyumva
ndamwumva
ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
wowe uri he
Zambia
muri Zambia ye nuko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
mfite igitekerezo
yego
ego ntabwo ari gutaraza insanganyamatsiko y'uyu munsi nasize ko kuri Facebook nawe kuzemo ibintu by'ubujura icyo ku mbuga nkoranyambaga kikaba gikaze bikomeye cyane n'iyi minsi kirara nubwo ko cyeze kiharaye cyane rwose kirahari rwose ubusanzwe icyo kibazo ni kimwe gikomeye cyane kuko bimwe bimwe cyabaye kwirinda kuko n'umenye nyine bakwiba bitaragiye kwiba cyangwa bagiye gushuka nko kubesha rimwe na rimwe bisaba ko umuntu abyirinda abasobanukiwe cyane ku by'ikoranabuhanga sino usanga bakwize ukabimenye nabukiye buko itatuwe na kimwe kugira rero umuntu abyirinde ni uko aba asobanukiwe nabukiye buko ibintu bya rezo sosiyo kuko nibyo gutahura ubumwe bwawe utamenye na kimwe
Janine yaratubwiye ko bishobora kugorana kugira ngo bimenye ko ari umuntu wihishe inyuma ubwo rero sinzi niba hari uwaba afite inama y'ikintu umuntu yakora kugira ngo amenye neza niba koko ibyo bintu ari umwimerere ubwo nawe yaza kutubwira Patrice rero niba warurangije igitekerezo cyawe ubwo twakureka ugakomeza gukurikira ikiganiro
ego na
niko se Janine nguhereyeho nk'icyo Patrice avuze wakivugaho iki
okay murakoze nk'icyo Patrice avuze ngewe n'ukuntu mbibona ni ukubanza ugashishoza ndetse yaba ari nk'umuntu urimo hafi ukabanza ukamugeraho urumva wa yaba bitari ibyangombwa bidashoboka ko umugeraho ngo mubonane amaso ku maso urebe ibikorwa ko kakora na byihorerere kureka gushoramo amafaranga yawe you know ko njye nkuko nabivuze nafashije ndi hanze mfasha nibwira ko umuntu ndi gufasha nawe ari umuntu ari muri Afurika ari gufasha abantu biwacu bitewe nuko amashusho yerekanaga cyangwa se amafoto ya postingaga byagaragara ko arimo gufasha abantu biwacu koko so nza gushiduka nsanga wa muntu ubwo nahaye amafaranga nanubwo ari mu gihugu so rero navuga ngo banza wigerere kuri tere urebe koko ko ibyo wa muntu ari gukora ari byo mbere yuko ushyira mu musanzu wanyu
cyangwa se niba utabasha kuhagera byihuse kandi ubona ko ari igikorwa yenda kihutirwa igihe ushidikanye ukaba wabaza n'abantu kuko niba uwo mushinga cyangwa icyo gikorwa cyaba kibaho nk'aba bari aho ngaho uwo ngo washaka kubikorera
exacto mangwa ashaka n'umuntu wo muri famiye ugatuma akakugerera kuri tere umuntu wumva wizeye wa hafi akagenda akakurebera koko ko ibyo bintu uwo muntu ari kuvuga ari byo cyangwa se ari kwerekana ari byo kugira ngo ubashe gushyira mu musanzu wawe njye navuga ngo nicyo kintu maze kwiga ubunyi na kakanya aho bimaze kumberaho
wabonye isomo
narize cyane
ntacyo nawe uri butwigishe natwe ku buryo buri wese ava hano amenye icyo agomba gukora
kuri nta kibazo
hanyuma Wilson hari icyo Tumusime yaravuze na Patrice ubwo ndibwira ko nawe waba ufite icyo wifuza kubivugaho mbere y'uko twakira birushya abagabo abihanganye gatoya turamwakira mu kanya
ikintu ahanini numva nubwira Patrice mu kimisimbi ni uko kugira ngo wirinde kwibya ubwa mbere na mbere ho banza musure ibyo mbuga ngurukana bugenzi by'abo bantu kimwe cya mbere urabe yuko ibintu bashyiraho mu bisanzwe na jewe kugira ngo nk'iyo muntu nshobore kumumenya nshobore kubona ko ariko ariba abantu ariko arakiganiza abantu niko nagerageje gukora ubushakashatsi nkaraba nkabona yuko amafoto agenda agashyira ku mbuga ziwe atarayibiwe na gato kuko iyo hariyo abantu bavuga bari porofesiyonele mu kwetikinga amafoto ariko buriya nibwo yagitinga iyo ukibyemo ubukerebutsi cyane urashobora kubona ko ari bibi bafundafunda ikindi bakaraba kuri ibyo mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane bakaraba amadresse bakaraba amanimero de telefone bakaraba referensi kuko abo bantu kenshi uzosanga abakora ari wenyine cyangwa bagakora ari babiri rero sinumva nka foundation ikora yoba ifite umuntu umwe gusa atasekreteri ibyo abona atawujebye ibiki ibyo ubona akawujeje kominikasi ibyo ubona ni ukuvuga ngo iyo umaze kubona ibyo webusayiti byabo hari ibintu ubona ko bidakwiye hariho informasiyo zidakwiye ngira amakenga umaze kugira amakenga iyo bavuze bati tugiye gufasha hanaka bigusobokeye utuma umuntu kuko aba bantu bakunda gusitaminga cyane cyane abantu bari hanze y'igihugu bakavuga ati tugiye akarura ati tugiye gufasha mu Burundi aha runaka hanyuma babandi b'abadiyasipora bari hanze y'igihugu agaca atanga amafaranga yo akavuga ati nandi yo ntari musanzu nanjye ku gihugu cyanjye ugasanga n'ubundi ayo mafaranga agiye mu mufuko wa muntu wo wari tugiye gufasha abandi bene igihugu mu kubaka igihugu aho ugasanga ya mafaranga yawe agiye kuzuza inda ya wa musenyi
uko bivuga nk'uko hashobora kuba hari n'abantu bakora bafatanyije ni ugushishoza ko umuntu ashobora gufatanya n'undi yarangiza agashyiraho na nomero ushobora guhamagara kandi ariya wa wundi bafatanyije muri bwa bujura reka noneho duhe ijambo birushya abagabo Freeman
miro neza
yego urahagana hehe
turehere hano i Musanze muravuganaze abo Freemani
ikaze
ikaze cyane nanjye mbanje gushimira abo batumye ko mwatumye baje kutuganiriza kana jo ano buhamya ariko icyo nabasha kuvuga nuko abo bantu kenshi bisigaye ngo acuruzi imiti bagira batifo ariko n'ibintu ngo utanga amafaranga bakagushyira mu mushinga w'ukuntu zagira kuvuga ku munsi ugatanga amatifo wabo bagafashe bazahe atabasha kuba yagira ubwenge ngo arebe koko ko ibyo bintu bari kumubwira ari byo akaba yahubuka nawe agomba gushyira mu mushinga ubwenge yiwe akareba koko ibyo bintu ari kumubwira birashoboka ese nimba ari umushinga ari kumubwira ngo uzagira icyo umufasha abo bantu bakoze uwo mushinga bo nta bene wabo bagiye mbega imiryango yabo bose byaciye ku buryo abona agiye gufasha abandi bantu mbega abantu icyo nababwira ngiye mutima ke ni ukubanza bagashyira ubwenge mu byo bagiye gukora biriya bintu ngo byo gutanga amafaranga ntuzahagannye ntuzuyahaye ibyo bintu ntabwo ari by'ikintu cya mbere na mbere mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagomba kubanza kwirinda bakashishoza bakareba ko ibintu bikora koko ari byo kuko hari ibintu ukora ugira ngo kubera bigufitiye inyungu nk'uko ukabumva uburwayi bukumereye nabi wabona umuntu washyizeho imiti ukavuga ati reka ngure reka ngure amafaranga ugashoraho bakaba barayiririye muri make nkanjye Freeman birusha abagabo niyo kintu nababwiraga ni ugushishoza muri make bakareba ibyo bakora igitekerezo cyanjye cyari cyo kandi nkaba na ambasaderi w'ibihugu by'Amerika inaha i Musanze murakoze murakarama
ndabagushimiye cyane rwose birushya abagabo Freeman ubwo dusuhurize n'ab'i Musanze
ab'i Musanze bose rwose bari kubumva tuba twabateze yombi ibihugu by'Amerika mutubwira byinshi kandi mukategezaho byinshi turabashimiye murakoze
yego natwe turabashimiye ku murongo wa telefone dufite na Nsabimana Daniel
ndabumva cyane jamie
wiriwe urahagana hehe
ndi Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo igitekerezo rwose ikoranabuhanga ni ryiza muri iyi minsi urabona ko ryoroheje ibintu byose yaba ari ubucuruzi imigenderanire yaroroheje ariko madame jeni dufite ibibazo mu nkuru ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu burengerazuba ari ahitwa mu karere ka Rusizi usanga ari abantu barifashe bakarigira akarima bahingamo bakiyakwambura abantu ugasanga ni ibintu bakora nk'itekamutwe nyine kugira ngo bambure abanyarwanda ariko nanaboneraho gushima leta y'u Rwanda idahinga kwita ku umutekano yaba ari uwo mu ikoranabuhanga ndetse n'umutekano usanzwe kuko abo bantu ntabwo babahaye urugati ni abantu baza bakagutekera umutwe ukabohereza amafaranga batiriwe bagukora mu mufuka so wabonaga ari ubujura budasanzwe abanyarwanda rero dukanguke n'abandi bose tubona ikoranabuhanga mu nzira yaduteza imbere aho kuduteza ibibazo ndagira mvuge no ku kindi muri iki gihe aho usanga ari aho imidugarari bo ugasanga ikoranabuhanga niryo rifashe iya mbere urubyiruko nitwe ba mbere two kubaka igihugu so abantu benshi rero babifata nkaho bakabikora mu nyungu zabo bakiha kurwanya igihugu bakagira ute bakavuga amakuru y'ibihuha aho ngabo rwose bagiye bashyira agapira hasi ikoranabuhanga ntago ari iryo gusenya ahubwo ni iryo kubaka murakarama
yego yego namwe murakarama hanyuma Nsabimana mbere yo kugenda ako kabazo wari uvuze sinzi niba aricyo kibazo cyonyine mwahuye nacyo aho ngaho Nyamasheke wavugaga abantu bamburaga abantu amafaranga ariko ko guverinoma yabihagurukiye ni icyo kibazo cyonyine cyari gihari cyangwa hari n'ikindi umuntu yahita bakangurira muri aka kanya kugira ngo birinde kuba bagwa muri uwo mutego
ya ni icyo cyari gihari aho nk'ubu ngubu umuntu yaba afite nimero y'umuntu runaka akaba amuzi n'imiterere akamubwira ko yabonye amahirwe runaka ko yatsindiye amafaranga runaka bakabanza kumusaba rero ko yakohereza amafaranga runaka kugira ngo yemererwe ibyo yatsindiye so abantu ntibatanduke abantu bateka imitwe ari benshi ushobora kubona ukabona nka telefone iraguhamagaye utazi ikamubwira ngo hano tugiye kuhashyira umunara n'urugero ngo kandi bagiye kuguha miliyoni amamiliyoni menshi abantu iyo twumvisha amafaranga bisa naho duhagurutse mu byacu abantu bateka imitwe rero bitwaza gahunda zatuma umuntu yumva ko yaba agiye kwiteza imbere mu buryo bwihuse kandi bworoshye
cyane ngo hari n'ababwira abantu ko bagiye kubajyana muri Amerika bakabwira babanze bohereza amafaranga
ya cyangwa ngo baboneye iyo akazi bakumva ko nyine mu gihugu cyabo nta mahirwe bafite bakumva ko bakwiye kwihuta gutyo pe
ngiko ubwo rero ni ubushishozi bwa bushishozi twari turimo tuvuga ndagushimiye cyane Daniel
murakoze cyane madame Jenny turabakunda cyane cyane cyane
yego natwe turabakunda rwose ye Wilson hari icyo wakongera ku byo birusha abagabo na Nsabimana Daniel bavuze
ego ito na nokongera ko nuko nuko oyo Daniel abikubye ikorana buhanga mu bitanzwe nibaza ko abantu bari banyizanye bari bayizanye intumbero yacyo ari byo kubaka atari byo gusambura rero abantu bakwiye kumenya ubwa mbere kumenya ingene rikora kuko iyo umaze kumenya ingene rikora biroroshye nuko umuntu adapfa kuguhenda byoroshye ikindi nacyo abantu kuri bavuze by'abantu badasa kugira ngo igiye kubona ibi tugiye kukujyana hasi imeze uku ibyo byo n'ibintu umuntu asaba kwirinda kuko mu kirundi aravuga ngo amaronko menshi agira amatwi iyo umuntu akubwiye amafaranga atawumva ubwenge bw'iwawe ugasumenga arabusubiyeho bwa njiri ugakitangura gukora ibintu isiyumviriye byabanje gusisoza urumva n'ubundi bigakurangira uko baba badutwara rero abantu bakwiye kumenya yuko ibikorwa abantu bakore amaboko mu mvuzi bakore ibya gusa n'ubundi bavuga ko bitera ubwenge buke iyo umuntu akubwiye ngo agiye kuguha ibintu bya gusa nawe ubanza wiyumvire mbega we iyo muntu iyo nyungu ajya kugira n'iyahe n'iyahe bya gusa niba wamara kwiyumvira uko biraza kugufasha kugenda bukeye kuko umuntu nimba jewe nje nkakubwira ngo rero izo ngiye kuguha ngiye kuguha ibihumbi ijana ngo ahantu uba ngo ngiye kubafasha ndabaha ibihumbi ijana banza wiyumvire ibyo bihumbi ijana ndabiguhaye ibyo bihumbi ukabifitemo ndi iyahe biraza kugituma ugenda bukeye kuko nimba afite uwo mutima wo kubitanga ndajya kuyaguha ariko ntakwambuye
nese ubundi kuki ugomba kubanza kumuha amafaranga mbere y'uko aguha kandi azi neza ko wowe uyakeneye icyo ni ikintu umuntu yakwibaza mbere
umuntu araguha aya mafaranga ajya afite amafaranga menshi ariko ahita aragusaba wumva abo bantu nibyari mbi nyine ariko ndavuga yuko usanga umuntu bya bwenge bwiwe iyo yumvise amafaranga ntashobora kwiyumvira neza nenda hari kantu kataka by'abantu kamusimbura kuko kintu mbi nyine umuntu adaka kubwira ngo tugiye kuguha ibihumbi ijana ariko banze n'ibihumbi icumi kandi ugatuyamo
ni bwa bushishozi bubura nyine umuntu agufatiranye mu gihe akubwiye ikintu kuko nawe wifuzaga ako kanya Janine ubwo ndaza kugarukaho mu kanya nawe ugiye icyo wongeraho ariko reka tubanze twakire Siriro Muvunyi uranyumva Siriro
ndabumva cyane
wari ugiye hese kandi wari umaze kutubwira ko ngo ejo sinzi ukuntu byagenze
ejo mwanywe ku murongo ntavuze yababa we
ariko se uratekereza ngo twaba twaragukuyeho tubishaka telefoni yaracitse
narice hagana n'ubu ngubu nicaye ndategereza ngo nzavuga wapi
umva rero rwose
ndagukuye ku murongo
utubabarire wibabara turabizi ko uri umukunzi w'imena rwose mu bimena bijwi rya Amerika nawe urimo ntabwo kandi nta n'uwo twima ijambo ubwo rero reka noneho ngo hari umwanya noneho rero ubwo nawe utanga igitekerezo cyawe
mbanje kubashimira kuri iyo topike mwaduhaye kuri icyo kiganiro kandi nabo bavandimwe ku murongo n'abatumirwa nabo ndabashimira cyane
rero nawe urakoze guhamagara
ariko buriya mu Rwanda hari niba birenze hano hari abitwa ngo ni abatubuzi ngira ngo bakoresha nini hahandi aza ushobora nko kugurisha itungo wamara kugurisha itungo amafaranga ukayabika wamara kuyabika nyuma wajya kugura icyo ugiye guhaha ugasanga n'ibipapuro birimo yabaye ibipapuro
wari ufite amafaranga mazima
yego cyane rwose hari naho noneho nayo ufite kuri banki ukawajya kuyabikuza we ari mu rugo bakagucucura ari wowe uri kubyikorera gusa ubahereza ubashyira ndumva ni ibintu biba bitoroshye
ndumva icyo ari ikindi kiganiro ahubwo twazakora tukareba n'abatuburiwe na niba nabatuye bashobora kuza bakatubwira ubwo ngubwo twabaha ijambo unajya ngo uyu munsi tukomeze twibande kuri iki ngiki cy'imbuga nkoranyambaga
kuri ikoranabuhanga rero ho nk'ubu maze guhura n'abantu barenze batatu akanyandikira kuri Facebook akansaba ubushuti donc bo baza mu izina ry'abapadiri kandi uwo mupadiri nkasanga uwo mupadiri turaziranye akansaba ubushuti kuri Facebook nkamwakira namara kumwakira akansuhuza nkagira ngo nuwo tuziranye nyuma yaho hari uwigeze kumbwira ngo hari umwana muri famili ye ngo ukoze impanuka ngo nimuhereze amafaranga ngo nimufashe ngo ari mu nama ngo ntabwo abashe kubagira icyo akora ngo nimuhereze amafaranga ngo nava mu nama ari bugire gute ari buyanyoherereze icyo nahise nkora nimero yampaye nararebye nsanga ayo mazina ntabwo ari kuri uwo muntu nahise muhamagara direct undi aritaba umupadiri kuko nahise nimero ze ndamubaza bimeze bite ngo ibiki se kandi mbwira ibyo uko bimeze arangije arambwira ngo bo ngabo ngo ni umutekamutwe hari n'ukuntu bahatinga WhatsApp cyangwa na Facebook umuntu akakwandikira rwose mu izina akavuga ngo telefone yanjye ntabwo ubu ngubu iri kubasha kuba yaboneka amafaranga uyakoreshe kuri iyi ngiyi gutanga iyo udafite nimero y'uwo muntu birakugora nyine bijya binabaho n'ukuntu afata mesaje ya mobile money y'amafaranga wohererejwe n'umuntu ibintu byarangiye akasa nk'ayo forwardinga akayoherereza umuntu ngo amafaranga ngo hari amafaranga nganyobeyeho ngana ngo mbabarira ngo ukagira imana we ngo yansubize ngo nanyohereje umurwayi nabyo byambayeho ngo umurwayi uri aha n'aha nari ngiye kuyohereza kuko amafaranga nari nyafite kuri mobile money ndangije mbanza gucekinga kuri mobile money ngo ndebe ko hari amafaranga yongereyeho amafaranga ariho n'ayanjye gusa noneho titre ya mesaje nsanga iriho nimero urumva hariho abantu babikora hari umuntu nzi babikoze inshuro zirenze imwe nibaza biba bisaba ubushishozi no kubanza gutekereza mbere yo kugira ngo ukore icyo gikorwa no guhamagara bimeze bite ukamenya amakuru
yego n'uwo muntu aba yabyize ariko kuko ndibaza ko ajya kukubwira ati umuntu w'umwana wo muri famiye yagize impanuka bwa yari azi n'izina rye kugira ngo nawe ko kubyemere
ntabwo arakubwira rwose asa nkabi iyo bibaye igihe aba yohereza ngo ari kumufasha ngo ipadika ntakanga ngo ari gukemura ibibazo ngo kubera padika ntakamuzi ngo iki n'iki ngo akisanga n'ubundi yaguye manka nyine ibyo bintu bigenda bibaho cyane kuko hari abantu benshi bigenda bibaho
ubwo urumva ko haba hari ikindi kintu kiba gihishe inyuma kandi umuntu ashobora kuba yabona arakoranye ubushishozi twavugaga ndagushimiye cyane rero yego yego namwe mani barinde twakire Hemede Sibomana turi kumwe yes Sibomana ni Sibomana
ndabumva
yego wiriwe urahagana hehe
ndi Kigali
bikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
ikibazo cyangwa igitekerezo
ukuntu mbyumva iki kibazo ni ikintu kiri mu bajene cyane dukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga zose ariko habaho n'abandi bantu benshi cyane cyane ku bigende ku bajene baba bagifite ubushomeri uzasanga hari umuntu ukubwira yuko uboneye akazi hari ugusaba nimero yawe hari n'ibindi numvaga mugenzi wanjye yabikomozaho avuga yuko hariho n'umuntu ukubwira yuko hari amafaranga natwe tuba mu Rwanda hari amafaranga ayobeye kuri akawunti yawe ya mobile money atukubwira ngo hari amafaranga ayobeye muri telefone yawe ese wowe wari ufite ahangahe wayanyohereza cyangwa se nkavuga se bagafunga mobile money yawe ugasanga nyine ni ibintu by'ubushukanyi
urumva ahubwo abashyizemo n'iterabwoba nkavuga bagafunga
nyinshi biba bishingiye ku kibazo cyane cyane cyabwa ubushomeri bw'abajene hariho n'abaza bakwereka usanga nk'umuntu wenda arafashe ifoto ayishyize ku rukuta rwe ishusho nk'umuntu w'umukobwa w'umuzungu urumva nyine akakwereka yuko wenda wowe akakubwira ko ari umuntu uri nko muri Australia akakubwira yuko bishoboka yuko mwagirana relationship ibintu by'urukundo mu bintu by'abajene kugira ko ari umuntu wenda ufite ibyo akora ufite iki mbere na mbere ikintu cya mbere akwaka nimero yawe ya telefone iyo nimero ya telefone yawe rero abo bantu yamaze kuyikwaka niyo yandi ikoreshwa muri bya bintu byo kuguhamagara kukubwira iby'akazi kukubeshya za viza mu bajene ugasanga hari imbuga bakwerekaho ibintu bigendanye n'inkundo ibintu bigendanye n'imibonano mpuzabitsina yego ibintu bya bintu twese tuzi bishobora gukurura umujene ariko byose ikintu baba bashingiyeho ni ukukwaka nimero yawe ya telefone bakubwira turagushyira muri groupe hari n'ibindi byadutse ubona abantu bashyiraho amashusho berekana ibigendanye na za Illuminati bere bakwereka yuko ugiye kujoininga group nawe kugira ngo ubone amafaranga gusa ariko nyine ngewe impamvu nyine nikubwiye byose uzasanga ikibazo ahanini bishingiye nyine ku kibazo cy'abantu urumva nkatwe abajene turi gukoresha interineti turabona akise cyane cyane nko mu Rwanda turabona akise ku ma wifi ariko nyine ugasanga inshuro nyinshi nyine ibintu by'ubushukanyi dukura kuri social media ugasanga nyine bishingiye ku kuba mbere na mbere tutizeye kugira ngo tumenye ibikiza n'ikibi nivuga ngo ngewe kuri ngewe bireze kandi ku bantu bamwe na bamwe nazo icyo wari ufite turagenda ngo nimba umuntu yakubwiraga yuko kugira ngo ujye muri ibyo bintu ntabwo ari ibyo akubwira hari no kubwira ngo nakohereza amafaranga ndaha nawe ukaza gukorera ikiruhuko inaha
nizompuwera
yuko wabanza ukishyura wenda amafaranga kwereka yuko ibyo bintu bishobora kuba bitwaye nk'igihumbi cy'idolari kubwira ngo ariko ngo wowe ngo wakwishyurira ngo amafaranga ugakumvira kumvisha ko ari umubare muke w'amafaranga wakwishyura ugasanga umuntu aranayishyuye ugasanga urariwe ubushukanyi cyane cyane bushingiye ku mbuga nkoranyambaga bushingiye ku kintu cy'urukundo ikintu kigendanye n'akazi n'ikintu cyo kubona amafaranga asa nk'aho ari ay'ubuntu ibyo bintu birakoreshwa cyane kandi ndumva abantu benshi bataramenyera imbuga nkoranyambaga
bashobora kugwa
muri umuntu amukunze alo
yego
yuko uwo muntu amukunze kurumva nimba uri umujene w'imyaka makumyabiri n'itanu gutyo uratangiye gushakisha murabizi ibibazo bya Afurika shingiye kubura akazi ibibazo bya za depuresiyo ibi byose rero ibyo bimwe iyo umuntu agufatiyemo aho ngaho aragushuka akwereka nyine impamvu runaka
urakoze cyane urakoze cyane Hamedi ndabyumva ko ari harimo uburyo bwinshi kandi ko bisaba nyine bwa bushishozi twakomeje kugenda tuvugaho kandi uravuga ko ikibazo kiganje mu bajene nubwo n'abakuru bibageraho
kandi n'abajene tukumva yuko ibintu by'ubuntu ntabwo bibaho ku isi
yego urakoze cyane ndagushimiye rwose Janine reka nkugarukeho gatoya mbere y'uko twakira Cyprien i Kigali yatwihanganire gatoya Janine wumvise ibimaze kuvugwa n'abakunzi b'ijwi rya Amerika nubwo barimo bagaruka cyane ko urubyiruko kubera ko ari narwo rukoresha imbuga nkoranyambaga cyane ko ari rwo rwibasiwe n'abo batekamutwe nagira ngo nawe ugire icyo bivuga muri make ya mbere y'uko dukomeza kwakira hari benshi cyane bategereje
murakoze ntabwo nanjye ndi buvuge ibirenze n'ibyo bagenzi banjye bamaze kuvuga ibyo bavuze koko ni ukuri ariko nubwo ari urubyiruko rwibasiwe cyane muri iki gihe natwe dukoreshe inyurabwenge zacu dushishoze tubanze turebe kubera yuko ayo mafaranga baba badusaba cyangwa se ayo mafaranga tubaha natwe tuba twavunikiye amafaranga tuba twakoreye so rero gushishoza tubishyira imbere cyane ndetse no kubaza burya ngo kubaza bitera kumenya n'umugani uri mu Kinyarwanda ubanze ubaze inshuti abavandimwe hirya no hino kugira ngo bibashe kugufasha kumenya uwo muntu ibyo akora ni muri make nimba atari umusikamu.
Urakoze, reka twakire Cyprien. Cyprien, uranyumva? Cyprien?
Karame, ndakumva.
Wiriwe, urahagana hehe?
Jendi Kigali mu Rwanda.
Yego. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nanjye icyo mbona ndabanza kubashimira kuba iyi platform cyangwa se uru rubuga rwo kugira ngo habeho kuganira cyangwa se no kuba mwazanye kino kiganiro ni byiza cyane. Ni ukuvuga ngo hagomba kubaho gushishoza no kureba kure, kuko kumva ngo umuntu yiyitiriye ibintu kandi atari bubikora ni ikintu kiba gitangaje cyane. No kuba hatanzwe inkunga runaka cyangwa se gufasha abantu ntabwo ari ikibazo, kuko Abanyarwanda cyangwa se Abarundi muri rusange gufasha ni ibintu biba mu bantu. Ariko nanone kumva ngo umuntu agiye kwiyitirira igikorwa cyo muntu runaka akabitangaza ni mu buryo bwo kwesikoroka abantu cyangwa se gusikaminga abantu, kugira ngo abumvishe yuko ibyo bikorwa bikora kandi atari we wagize gute wabikoze. Kuko tubibona gutya kuri social media, ugasanga umuntu afashe amafoto y'undi muntu, urugero nka Sagiri, kuba umuntu afashe amafoto y'uriya mudamu witwa Zari yagiye mu gikorwa cyo gufasha akaza akabyiyitirira ko ari we wabikoze, abari kugira ngo yumvisha abantu ko ari ibikorwa ari uri kubikora, ni no kwica abantu mu mitekerereze no kwesikuruka abantu rwose ni ikintu kiba kitumvikana. Ahubwo ikintu nabona nk'urubyiruko, ntabwo navuga nk'urubyiruko, n'abantu bakuru navuga ngo wake up, ni mubyuke, ni muhaguruke, twamagane bino bintu.
Yego, twatangiye ubu twabamaganye abo ngabo bose bashaka kurya imitsi y'abandi bababishya kandi batajya gukoresha ibyo nta n'ikintu bafite bagomba gukorera ababaye cyangwa se ababikeneye
cyane rwose.
Ndagushimiye cyane ubu musanzu wawe muri iki kiganiro.
Urakoze cyane Jemi.
Twibutse abatwumva ko yaje adijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri Isanga, aho uyu munsi turimo kuvuga ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, ubusuma cyangwa se ubujura bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga. Ku murongo wa telefone nagira ngo twakire noneho twagira Yezu Marcel.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe, urahagana he?
Mwiriwe i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda cyiza.
Yego.
Igitekerezo cyanjye rero ndonda banza kushimira abatumirwa batuganirije uno munsi. Ariko icyo igitekerezo cyanjye ni ibitekerezo ngewe ndakomurusha nkome n'ingasire. Haraho haraguru yavuze ati niba umuntu akubwiye ngo injira mibi utanga amafaranga uzabona aya mafaranga, ibi byo kujoininga Illuminati buriya abantu b'urubyiruko ni bwo, kubera ko ahanini ari twebwe dukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, dukwiye kubanza kwikuramo ikintu cyo kumva ko iby'ubusa bidakwiriye kuri twebwe. Wowe urumva ushaka gukira ariko udakoze, ibyo ari byo byose ushaka gukira udakoze, uwo ari we wese kukuyobya bizamworohera, kubera yuko n'intanga ibihumbi ijana ndabona 500,000 ugasanga ushobora no kuyiba iwanyu gushaka 500,000. Kubera iki ushaka gukira cyangwa ushaka kugira aho ugera udakoze? Ni nko kubona umuntu ushaka kwiga kaminuza atararangiza na primaire akumva yuko secondaire azahita ruka agahita ajya hehe, ajya muri kaminuza. Ku ruhande rwacu twebwe dutuburirwa, nifuza ko icyo kintu nacyo twakigira mu bwenge ukabanza kureba. Umuntu ushaka kugura ibyo bihumbi ijana 500,000 Cisco sinyoko urukumva ariko gucitse, icyo ngicyo ukabanza ukagitekerezaho, ugatekereza kabiri. Twikuremo ubunebwe, ndetse n'ijambo rimwe, twikuremo ubunebwe dushake dukira ariko ari uko tubanje gukora. Icyo ni kimwe. Hanyuma icya kabiri, mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi hari umutwe wiyise Abamene, usanga umuntu umwe afite simukadi nka 20.
Bagakora iki?
Icyo mvuga Abamene
bakora iki ubwo?
Akazi kabo ni ugutuburira abantu. uburyo kuri radio y'igihugu uyu munsi ni mugoroba mu ijoro ryakeye bakoze inkuru kwabo bantu ngo bangane ishuri akavuga ngo nta mpamvu yo kwiga kuko abameni barahari bivuze ngo abantu nkabo usanga bakorana na bamwe mu bakora mu masosiyete y'itumanaho kuko urabona nka n'ikigo MTN cyangwa Airtel na amakode kiba kirimo amakode menshi ku buryo kwiga umuntu bitapfa kukorohera usanga bakorana n'abantu bakora nk'aho ngaho cyangwa bakora muri banki kuko bikurikiranye abo polisi iherutse kwerekana mu mwaka ushize bafashemo n'umukozi w'abandi
ibyo biroroshye biroroshye baramutse bakoranye n'umuntu wateshutswe ku nshingano ze yafatwa ntabwo twakwirirwa tubitindaho
aho rero nifuza ko amareta y'ibihugu yashyiraho ibihano bikakaye ku muntu wese bigaragaye ko akora muri MTN cyangwa mu kigo runaka ufatanye na ba bantu kuko ntabwo ubu ngubu ikoranabuhanga riri kugenda ritera imbere cyane kandi uko ikoranabuhanga riza ni byiza ari nako n'ibibi biza bishoreranye ubu ngubu niba umuntu ashobora kwicara agakora ikarita irashyira mu modoka wajyamo wasomye ku nzoga wakwatsa imodoka wakwatsa ntacyo modoka wakwatsa ntiyake ubutaha nashoma cyangwa ka kantu katakigezweho azakora akazajya gute akuzashyira mu modoka none waba wanatsinze imodoka ikaka abo bantu nabo bavumbura utuntu leta nabo yakabaye ari abantu ikurikiranira hafi igendana none kuko uwo nguwo hari akantu gato ashobora gukora akoreka isi
wari uvuze ko yabitangiye
ahangaha birasaba kuba maso ku mpande zombi leta ireberera abaturage ikaba maso cyane kw'aba bantu baba barangije ibigo bya tekinike bavumbuye utuntu kuko umuntu uvumbuye ikintu nka kiriya ni cyiza reba speed gavana twite gavana rwose imodoka urarenza imodoka igasakuza byanarindi kazina bivuze ngo hari umuntu wavumbuye ako yanakora akandi kantu ka gucucu ugasigara amara amasa
niyo mpamvu rero abantu bagomba gushishoza
gushishoza ariko bano bantu bavumbuye udushya udushya bw'ikoranabuhanga udushya bw'ikoranabuhanga abo bantu bakareberwa bagakurikira shyirwa bugufi ku buryo ateshuka gakeya inzego zibishinzwe zamubonye niho twabasha kugenda duhashya abo bantu muri rusange nicyo gitekerezo nari mfite
urakoze cyane rwose Marcel kuri icyo gitekerezo cyawe reka mpe ijambo rigufiya Wilson mbere yuko twakira Simeon twihanganire gatoya Wilson icyo wavuga muri makeya ku byo abavandimwe bamaze kuvuga
icyo navuga cyane cyane ko ushaka kongera ikiyeze yavuze yatanze yavuze ikintu cyiza cyane aravuga yuko cyane cyane urubyiruko cyangwa urwaruka n'abandi muri rusange dukwiye kumenya yuko ibi bintu tubibonye bwa mbere hari ikintu bene uvuga namaze kubona kitari cyiza mu barundi n'abanyarwanda abanyafurika muri rusange ko guhisimbira ikibi ugasanga umuntu yakoze ikintu wowe ukavuga ngo zibindaba kubera ko atesikose wewe ubizi neza wazibonye ko yesikose umuntu cyangwa uzi umuntu w'umwesiyo ukavuga ngo zibindaba ugahora ukavuga ngo ibi bintu byo zibindaba
kandi bavuga ngo uhishira umurozi akakumaraho abana
ya buke aroga bawe araroga abandi murimo akazaba mara bawe nawe rero kuri iki kintu n'icyatsiye ntugange reka duhaguruke tuvuge induru dutemerere n'amareta yacu abantu bashinzwe kunyanyura amategeko bakora amategeko aha n'abano bantu kuko biragoye nk'umuntu dufate nk'ikibazo cyabaye uwesikote ari mu Bwongereza uwo yesikote ari mu Rwanda cyangwa ari mu Burundi ni ahantu ajya kumwitwarira udufaranga tuba waratiye aradutwaye n'ahantu ajya kurega ngo bamufate rero amareta yacu yarakwiye gushyiraho ikintu cy'itegeko ku buryo umuntu aho ariho hose akoze ikintu kikamuhama kikuri bamuhana bimwe by'akarorero niba ajya ko byatuma binashyika mu bantu nayo ubundi bwo ibintu biriko birafata umurindi munini cyane turabye nabi
uko mbyumva kuko nkurikije ibyo abakunzi b'ijwi ry'Amerika barimo kuvuga hirya no hino ndumva ari ikibazo kimaze gufata intera reka noneho duhe ijambo Simeon Nyabenda Simeo uranyumva?
Ndabumva.
Ye, ikaze kwijwi rya America uherereye hehe?
Ngozi mu Burundi.
Ye, mumeze neza aho ngaho Ngozi?
Turaho nyine buhoro buhoro. Urashima Imana.
Ye, urimo kutwumvira kuri kuri FM kuri ku mirongo migufi hehe? Yego ndumva nawe tukumva neza rwose na nijwi ryawe rirasohoka neza yego igitekerezo cyangwa se inama waha bakunze ijwi rya Amerika muri kiganiro
yo kuvuga ngo bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga umuntu abirabye neza kandi umuntu agafata nk'amazina y'umutegetsi runaka wo mu gihugu agashyira ko ari amafoto yiwe yayo yasize ko wewe akakwambikira akakubaza ngo wowe ngo uba hehe ngo ukora iki ngo warize ukamubwira byose ukuntu ubayeho ukagomba kubwira ngo none wumva ngo umuntu wo gufasha iki agatangira ukira ati none umurayika arambaza ngo yomfasha iki none ko ndi umukunzi k'umutegetsi afasha kugira ngo afashe abantu mu gihugu abanza guca ku bategetsi runaka batonye bakandika abantu bo gufashwa ngo umuntu ashaka kumfasha iki ikakugira cyane ukuntu uwo byumviye akomeza mu kuyegere nk'uno ukamubaza mukaganira arakubwira ko ubwo buzima bubaho nawe ukacamira ukuntu ubyitwaramwo
ahubwo abari no kujya umuntu anabashyikiriza abayobozi bakakurikirana ibyabo yego
kuko urumva ngo turate no kumbuga nkora nyamara no ku matelefoni yawe ukoreshaga kwandikira ngo watsindira ibintu runaka kugira ngo ngurungike amafaranga ku ntungu dore rero nkakoreha ngo nkona ubuze rero ibintu watsindiye kubera kuguhenda kugira ngo yakwambura amafaranga
yego uragusha mu buryo n'abandi bagiye bavuga ibyo byose ni uburyo bukoreshwa mu kwambura abantu ndagushimiye
kabisa murakurikizwa na bwo kuri icyo kintu
yee urakoze cyane nawe Simeon tugira ibihe byiza twakire Bosco ntirampeba Bosco wiriwe?
Nire.
Uri hehe?
Ni
Nairobi. Mumeze neza se?
Nikunda kumenda shimwa uteka.
Yego. Mane shimwe. Hanyuma ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo inama waba ushaka gutanga muri kiganiro unyarutsa mbona hari benshi cyane badutegereje.
Igitekerezo cyane nuko ibintu byo kumbuga nkoranyambaga byabaye ndanse umuntu arinamura akashyira ko amafoto y'abantu kugira ngo nshaka kuguha ibintu bikorere ibi ikibabaje ni ko naho babamenya badahamye abantu abantu bamwe bamwe bobye barabiheba kabisa
ariko ubundi kuki umuntu avuga ngo nshaka kuguha ibi nshaka gukorera ibi kandi utanabimusabye kandi akabiguha ngo ku buntu icyo kintu umuntu ntiyagombye kongera akakibazaho
ikibabaje ni kubera banakubwira ngo utanga amafaranga yawe nayo ngo urangije ibintu bishyike ku byo byarambaye ko ubona ko nawe kubeshya
warayatanze se
yarayatanze ariko ntibwe bwatange menshi iyo yatanze yambwira ngo utanga cumi mu mirongo mirongo ibiri
buhoro buhoro
yiga ngo ni mu ngo ni mutambukanye uwo aba ari mu kuri gihugu cyose ngo ni nziza
ngaho rero ibyo ngibyo ndumva urisa nigeze kubivugaho ko byabaye koko uri mu bo byakozeho rero nturi mu bantu bahuye n'icyo kibazo yo ihangana ubwo waboneyemo amasomo rero n'ubu ngubu ndibwira ko ibyo tumaze kuvuga bishobora kuba bikanguye benshi ndagushimiye cyane Bosco Janine bite ubungubu umaze kumva ko atari si wowe wenyine cya kibazo cyabayeho hari benshi cyane bahagorewe
ni benshi kubera yuko hariho nabo wenda tutazi hariho nawe usanga wenda tunazi ariko nyine nk'uko twagomeje kubigarukaho ni ugushishoza kandi ubwo bariko tuvuga ngo ni urubyiruko gusa hariho n'ibintu nabyo bisigaye byeze maze kubona mu bapasiteri bamwe na bamwe bitwaza nk'abantu wenda baba desipora ugasanga babasabye amafaranga ni ikibazo cyashikiye mama nawe kimushikira ejo bundi kubera ko mama n'umuntu asenga cyane nawe ahura n'umupasiteri w'umwesikoro nk'uwo aramubwira ngo madamu ararwaye ashaka amafoto nyine nuko mama nyine ndaza ijoro ati ugomba kumuha amafaranga ko mama arakuze ntakora ati mama amafaranga mfashe pasiteri wanjye tugira vuye wajya nsengera rumva kwanga kubabaza mama rero amafaranga ndayamuha hama nza gufata famiye imwe ndayibwane nigende dusure wa mupasiteri afite umuntu urwaye muri famiye ukomereshwe mu mudusurira munamutugemurire
usanga ntarwa
yahamagaye za nomero zanga gucamo noneho twe twamuhamagara kuri WhatsApp bigakunda kuri nomero yo mu Rwanda bisanzwe ngo bamusure baragenda babaza n'amazina ye ku bitaro yari yatubwiye nyine twohereje hayo mafaranga dusanga ntiyigeze gera muri ibyo bitaro so ndavuga rero ni ntabwo ari ibintu byeze mu bantu bakiri batoya gusa cyangwa se kuri izo mbuga nkoranyambaga gusa ni ibintu byeze ahantu hose ahubwo gushishoza no kugira ngo mbere y'uko
ukoresha
uwo muntu ubanze donke ugere kuri tere ubanze umenye ati uyu muntu koko ngiye gufasha ubufasha arabukeneye koko kandi amafaranga twamaze kuyamuha umupasiteri arabura kugezana n'ubu ha mama arahamagara akandika pasiteri ko tudaheruka gusenga imeze bite
n'umuntu wari usanzwe uzwi rero n'umuntu wari usanzwe uzwi kandi asenga koko
kandi asenga mwoherereza uturirimbo tw'imana mwoherereza amasengesho kuri audio ibintu nk'ibyo nyine ubona ko ari umuntu bakominikana ariko yamaze nyine kumuha ayo mafaranga famiye itangiye kuba involved ngamugire nyine nk'inshuti y'umuryango urumva ahita aba disappearing arabura
tekereza kwihisha inyuma y'umurimo w'Imana ugakora ibintu nk'ibyo koko
ugakora ibintu nk'ibyo so nk'ibyo mbivuze kugira ngo abantu bamenye ko ntago ari mu rubyiruko gusa hari n'abandi bari inyuma bashobora kwishushanya cyane cyane navuga kandi nko kuba cyane twe nk'abadesipara baratwihishamo cyane kandi ikindi nk'abadesipara bazi ko dukunda umutima wo gufasha ahantu waretse umuntu umweretse ikintu kibabaje giteye agahinda ahita aravuga ati ese ubu njye bimbayeho kuko reka mufashe ugahita ujya kumufasha utabanje no gutekereza cyangwa se utabanje no gushaka abantu ngo bakugerere kuri tere bitewe n'uko wenda wowe uri kure urumva ugasanga uhise wihutira gufasha wa muntu uvuga ati mukure muri iki kibazo munyuma ukaza kurogereta so rero navuga ngo abantu babanze babigendemo neza ni ibintu navuga ngo mbona bireze cyane mu nzira nyinshi
yego reka twakire na Gedeon ndabona hasigaye akanya gato cyane nawe ubwo tumuhe ijambo agira icyo avuga Gedeon ndayisenga uranyumva urahagana hehe nagira ngo unyarutse ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo vuba na bwangu yego ufite igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ni igitekerezo.
Ni ikinyarutse.
Nagira mvuge ko igituma abantu benshi usanga bibwa benshi usanga bakoresha ibintu by'ibishobisho nko mu gihe usanze umuntu cyangwa akakwandikira akubwira ko afite umubabaro ikibazo runaka kenshi barashobora gutwaza n'ibishobisho kumva ububabare bw'uwo muntu ikindi nacyo abantu batwibwa bivanye n'ubukene kiba kirimo ari usanga ari umuntu yapostinze ibintu mbere ukabona ni umuzungu ifoto y'umuzungu kubera ko tuzi ko abantu bose b'abazungu bafite amafaranga
yego urakoze
agaca ibintu yamara kugitaba agafaranga ngo ushireko ngo kugira ngo gucura nabi abandi ngo kugira ngo abikurikire ibintu nk'ibi ukaba usanga rero ari ibyo kandi amara menshi cyane
Gedeon urakoze cyane Gedeon urakoze cyane reka ngushimire igihe twari dufite kirasize hanyuma ubwo mbone nakanya ko gushimira abatumirwa bacu Wilson na Janine namwe mwese abakunzi b'Ijwi ry'Amerika mwagize uruhare mu gatanga umusanzu muri kiganiro twizera ko kiri butanga umusaruro abantu barushaho gushishoza kugira ngo batahura n'ibibazo bibera ku mbuga nkoranyambaga nshimiye rero engineer twafatanyije ku buhanga bw'ibyuma Justin Tweets na Dieudonne Cyubahiro ku buhanga bw'ibyuma bakiriye neza telefone zanyu banatambutsa amajwi yanyu kuri mikorere Eugenia Mukankusi mugire ibihe byiza.